Sema na mi baba, sema na mi, sema na mi Jehova, sema na mi, sema na mi, sema na mi Nzambe, sema na mi, sema na mi, sema na mi Yahweh, sema na mi, sema na mi, sema na mi baba, sema na mi, sema na mi, sema na mi Jehova, sema na mi, sema na mi, sema na mi Nzambe. Sema na mi, sema na mi, sema na mi Yahweh.
Talk to me, talk to me, talk to me, Daddy. Talk to me, talk to me, talk to me, Jehovah. Talk to me, talk to me, talk to me, Nzambe. Talk to me, talk to me, talk to me, Yahweh. Talk to me, talk to me, talk to me, Daddy.
Baba wakujue, sema na kanisa baba likutambue, sema na nchi yangu baba isipote, sema na viongozi wetu wakujue, sema na watu wako baba wakujue, sema na kanisa baba likutambue, sema na nchi yangu baba isipote. Sema na viongozi wetu wakujue. Sema na Baba, sema na wanaokesha wanauza mili yao, sema na wanaosumbua kutwa waume zao, sema na wanaosumbua kutwa wake zao, sema na wanaokesha wanafungwa chupa ba, sema na wanaokesha wanauza mili yao, sema na wanaosumbua kutwa waume zao, sema na wanaosumbua kutwa wake zao, sema na
Sema na wagonjwa walio hoi vitandani, sema na wajane.
wagane waliokosa tumaini. Semana, semana wagane waliokosa tumaini. Semana,
talk to me, talk to me, talk to me, daddy.
Teja walioho imitahani. Sema na majambazi waishio maporini. Sema na waganga wakienyeji viringeni. Sema na wafungwa walioho igerezani. Sema na mateja walioho imitahani. Sema na majambazi waishio maporini. Sema na waganga wakienyeji viringeni.